Jɔngɔdan belebele ani balikunda Bamakɔ k'a daminɛ sini tarata avirili kalo tile 18 k'a kuncɛ sibiri nata avirili kalo tile 22 san 2023 a ɲɔgɔndan tɔgɔ challenge trophy a bɛ farafinna jamana 9 de kofɔ o jamana 9 musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 20 kan juniorw ani musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan kadew olu de bɛ na o niyɔrɔ ta Bamakɔ challenge trophy handball ɲɔgɔndan na. Jamana 9 in kelen o kelen bɛ ekipi fila fila bila ka na Bamakɔ. A jamanaw dantigɛlen filɛ Mali jatigi, Cape Vert, Gambi, Guinée-Bissau, La Guinée, Sierra Leone, Sénégal, Mauritanie ani Maroc. Mali handball federation ɲɛma Colonel Cheikh Tunkara ka fɔ la handball ɲɔgɔndan min kofɔlen filɛ a bɛ tan yɔrɔ fila de la Bamakɔ. Palais des Sports Salamatu Maiga Amdalay Asiyi la ani Stade du 26 mars Salimin tɔgɔ Abdallah Mamane Aydara. Ni ɲɔgɔndan kun cɛra min kɛnɛ kan handball tana mɔgɔ 300 bɔɲɔgɔnko bɛna ye minnu mana jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ junior kunda ani cadet kunda olu bɛ farafinna zone 2 jɔyɔrɔ fa coupe d'afrique kɛnɛ kan handball kunda ani fana farafinna gun handball ɲɛmayaso bɛna ka san 50 seli ɲɛnamaya Bamakɔ ni ɲɔgɔndan in sen fɛ. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traore ka laseli don.